Radio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde anyalawma hande o altinere hollitinde o wiide tan jagon lewru mars sappo e jeyamde sebi dum woni silimaaji chapan e nay e jojo studio tamani miden tabay les maisons de la presse do bomoko do jottinono do kabaruji du yumor way galo kala ko mayirdirdem ko jam tan woti hollitinde widno laamu hakkunde jo haani jottinirede les sa haleedi meden dile laamu tumbutu kany e tawde ne hollitam wede wattu jono dum bortinama kasen sabi wayde jam e deder ko mata tonko walde no dir sezi ande be bihi fa hande do gonno do tam be goni be biso ni yimbeele mabbe be himmeji muuden kuncenaka hore tan laamu hakkunde jowa juddinede de laamu tumbutu kany e tawde ni kolitiide bonana ngado bete kenya nokku no dirte do bulli kesi idum li laamu duwan sa ewi idum kerol meda hakkunde meda en e Burkina Faso o do bonana be mi militaire ngabe sappo go keddi le hen joyamu kanyen barmi hen walde sa gontone yimbeele dogotoro en wobbe leleedi meden di be bille jena lewru mars waro ndu soni himmeji mabbe di kuntinaka hore be ngara wadde murterde anda ka fu do haadi secrétaire on sembe kabaruji di min jogini on do kikida hande di bismillah modon e hadaade yambereji no laamu hakkunde jo haani joddinirede le laamu tumbutu kany e tawde ne be kolitiw wiide dum bortinama sabi wayde jam e dedede ko mata le ndedo ngallure fe bete hande wiama daade malfe mata ma ton fa keben famtade kede Ousmane Diko
garangal hejaabe laamu darantobe joingol horebe laamu hakkundeji tumbutu kany e tawde ne be bantinama handen ko bay nande heedi gouvernement gol bantinko yo batte yidde de inaare murtere wadi jinganore du CJA kenyan sabe hewbe majim heyabe gubangal anan nangi ngallurende be endino natudu le mayre pade be france be falade kanyi be kufinaji bulu bulu be hanki watto hejere fu hoskeno tataade piande konino ka andaka dodde juri nokuji dakorde tumbutu kewde de lanme mal nanguno natti e juude gube pande kaborde de ko bay nande heedi ton de inaare warti tafenka lengal lurnde ka gube bande kabar be du ndokki tajaral anya wayde natude lengal lurnde jamaade ndeno ana hulti ko pale yoga de fu nanga ko gollirde kewde hono banki di ko fu uddi kaldal ana wonda hakku gouvernement kany e CJA fa karol wada
fe bete hande be kolliti wiide daade malfede mata ma ton beedo yimbel be biibe jida hejaabe laamu o be nata le ngallure nde kanko don jado kabaruji walde no dir sezi ande be bi fa hande do be gonno do tan be goni soni laamu huntina himmeji mabbe hore tan dido golleji ma fiene ton dabare kede kanko no dirta hamata agel medio kanko jado kabaruji nder do fedde ko mo sifirdo hen do foccitaango Ousmane Diko
gonga ya piande gidaali ngadi ne martano kumpa hejaabe gouvernement ana gondi e imade bamako warde nde habatobe CJA andini sebe bi seben ngari tan de ndangal nokkuje gollede laamu gonde le tumbutu fu joni aka malfe nde inike men dardama men nodda habatobe amen be fa jam warta kala hunchodu men noddibe wiide be nakino tafam e be nakini joni onon e be nangi palade torak fuka wala gouvernement holliti anni haldede e hakkilam non fuddan le nyalo mako o comme anni ko yo sella dari les regions amen men goni kala jiddo wa le hen hunde fu se waddale amen men gadan ko men baye fu famen kada dum yo doudon men deri
kanko no dirteedo Sidi Ibrahim Ouldou Sidati kejaado fedde semande o wi wattu jono kaldal ar wonde wadde do hen faajeel hono dido tiida laaji kani hebinirede jogala le majjo o wi wattu jono idum haani fenede dabare fati kono ko gollano ila arande ko fu mursé kede ko mo sifido hen fa hande do fati tago Ousmane Diko
man bami anniya bantinde yagol tongol ele jon fa kawral wada miden jidi yaade ko yaay fa min jina laamu jakunde jidi ka kana ko fali ko falto hono tiida laaji goddidi fa fu yubbo hono no region ngaji goddidi njubborini yodi tiida laaji men kebi hono natinede ele jengigo golle kawrangal jogodo wi hono hambe subede be goni bamaka fa hunjo ka kanal kadal wada hono no warno nyande ni tiida laaji di men jogi se men bawi du hunjude saatu leje ngol laamu di men jahi yeso heedi ton biden yidi du latara hono non pati ngirfoten tagga
sakira so ngabbi do bemala me ande ngal odo bay neltirton mi jojju modon bona da ngada do fewde e ministere ngad malin kobe nokuno dirte do bulli kesi idum le wuddu leydi med indi nayirade kerol med akul med ene Burkina Faso be kolliti wiide ministere ngad sappo go keddile hen joyon barmile hen non la mo hollitiri wiide kenya kobe ngad no communique mabbe o etele ko fa hande kede hono o do kabar wori Ousmane Diko
ko heba enande heedi ton yo dum gubar ansarul islam gal Ibrahim Diko woni hore mudun kuma ni gal torra wadi o do golle gal gubal Martin Kumpayo kanyum wadi torraji di lebi cakitidi fu leysa hal Burkina fa warde e wadde war hor mawnde e jabbade fewde larme Burkina ko sappo di don keddi hen hewbe du birni hakkilaji anabado soldat senoga Mali natobe le leddi Burkina Faso do lamun ko be ton jabbibe heddi kereboule noku to hakkon mudun e jibo yo kiloji chapande jeje joyi lamorde gallure lamsum badangal kerol Mali ta torra ngadu ka bulli kesi tajeral mu hokkama heddi ardi do larme Mali do bamako do dokudo tajeral du notatobe nelama fa ngarano wadba ka do torra martana kumpa du bonandaji gaddi ton heddi kaye an yogo ka be kolliti warambe soldat sembe dole kabardo mabbe ana mawni gaddan dum soldat sem Mali du yarde tiagal ko heba heddi soldat sem Mali ka helicopter ngaji di operation barkandi jey bulli kesi fa pabo soldat sem Mali be
goto ngondo to monde oroto kanyum ka sedi ki wiide yimbele sappo taton keddi led ido bonandaji holliti wiide be do yimbele minitere ngabbe fute wuji mudde chumama ton be bidu mobilaji kewdi kanye kaborde bonnama ton en kala o do kabaru godde kasen jeegon lewru mars woni nyaloma keejenaado kabaru sukabe do radioji li adnar allandu fu di do golleji waldine no dirte UNICEF ne kanyu heejini dun woni faana mudu fa jeeyal hon yimbe gollobe radioji di kan hokkir sukabe do halaji le nokko do mali do dum hewda e wadede fe ka minen gobbe do studio taman do wattu jono min jeliki dum no kul sukabe hala be pama hono radioji di ngorri be pama du ko be mijido hen fa yaade hono birki sukabe worri kede ko min giltini micro jamen di ko beddo sukabe tifido hen do foccitaango mumini sendebu e Mohamedou Samaseku
la radio la television son le
telengaji anam ballami famde kulleji kewdi
ko dum fufu radio e tele nafata on
telengaji anam ballami famde kulleji kewdi do gurdam yidi pinninami do kulleji kewdi
tama kabaruji de kibaton de radioji e teleji ana nafa on kabaru birgol modon
gonga jati yidi dokkami kabaruji nafoji do teddugol saraabe ammi kanyi kulleji kewdi yidi beydinami famde do taguji lobbi kala e mede
terge de biego
walde sa gonto no hono gollobe kabaru dogotoroji wombe leleedi meden diibe kolliti wiide be ngaran wadde murtere mabbe de anda ka fuddo haadi le jena lewru mars wororndu be bi ko be kalde laamu o ko do tobbe diide wakkati jono wala fu ko laamu huncini do hen hore fa yettiyaade hono jobdiji mabbe di kani beedi reede be dokki diido kabaruji bete hande wakkande jidno e journaliste en bende kede kanko no dotto professeur Mamadi Kane o kanko woni horeje do no walde sa gonto re yimbe le gollobe dogotoroji leleedi meden di ko mo sifi do hen do faccita Mohamedou Samaseku
la conférence de presse c'est
fana kawtal ngal yo fami ngada tutindiral hakillaaji do talki anya murtere golle syndicat en dido gollobe kabar cellalbe dido syndicatji didi joini talki mabbe anya murtere golle ne wala kaddi hande fuddude nyande jena lur marsnde ana himeji amen ni kabaru beydari njuddiji amen kertaadi en taki wiide wattu mo gollobe amen yoga na totte uñaaji joyi honorojo mabbe gullirde godde na totte hakunde uñaaji chapande joyi e uñaaji chapande jeegom kalisi sefa fais wona gudde fu jey fondede hatta min dartido odo beydari non dum dum wodani kabaru amen walude e golle yalla miden wawana kabaru mudun no haniri do sifa kaldal wala jati sabu nyande alkam sarande gal fuddi fade gal timude do rafikarol nyande mudun jati
c'est terminé le même jeudi faute d'entente
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekirabu jurne le jelo ne le réseau ngaji meden di en puddiran do kaydobe kolliti wiide wattu joni o do wono suudu handu humanade kabar golle jayen pesu kab jokolbe gollobe le leedi meden di duudo suudu didama ton kanko ministre kumni do kabar di do golleji mahammad babbi o mo wonno ton o wi ko anni watte le hen ko ya fadi milioji temdre chapade joy e jeddi sefa jaggal modu do holita wiede o darni don suudu wondo kasen do yimbe le gollirobe sembe terde muden kaane gollude o hokki do en to karnawel pamarel Thank you. wute ngardam faado sikaso do wombe leno kuno de tede gana duggu fin kolo idum le lamu sikaso holita wer wattu jona be goddi e landinaade faade yalla hono be kaani wadirto yambereji mabbe keedena irobe le adnar alandu fu yamberde do det 8 mars le majjuno holiti wiide fa hande de do fedde an hani faabi redde ton do wono kabaru kalisiji be bindi do fedde na hani faabi redde ko yaata milioji 10 cfa wute ngardal timmirem faado an songo do kambe jangobe gombe tombe le ekol ngaji lamu o di gondi to an songo to holitaade beete hande be jalti ton be jalti ni yiru mabbe jangobe le ekol ngaji privé kanyi e madrasiji gondi ton di ko wadi sababu mudum be bi hido won jangino mabbe kanyi puddi ton murtende anda ka fuudo haaji be bi lamu hollay anniyaji mudum en lobbi no himmeji do won jangino gombe tombe haani huntini reede hore dum wadi so be ngadi di do murtireji secret do kante nyalamo hande kabaruji meedi di ni jooti on sanne hedaade heju jame ka fa hande kedde hedaade hono andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.